This song was created using the N-Track Studio app.
Umarekani mwingi
Producer Chedi amenitokimo
Wanangu tunakuja kama mazombi Tumefurugwa kichisi Watu nakuja kama mazombi Tuwaezaeza uchisi Watu nakuja kama mazombi Tumefurugwa kichisi Watu nakuja kama mazombi Tuwaezaeza uchisi Hapo katikati job kama zombi Job kama zombi Job kama zombi Job we kama unakuja job kama zombi Job kama zombi Job kama zombi Job Tuende saki zombi zombi saki zombi zombi Luka saki zombi zombi saki zombi zombi Chesa saki zombi zombi saki zombi zombi Luka saki zombi zombi saki zombi zombi Oya we sisi yapa ndo mazombi Usikae mbele tuta kufanya uzambi Faulo nyingi mapushi na mabambi Hatuna alaka siya tutoki vigimbi Hatuna alaka Nandomana tutoki vigimbi Acheza Mama yako alikwambia usitoke nje Wewe ukambishia Mama yako alikwambia wewe ukae ndani Wewe ukamkazia Wewe ukatoka mpaka kibarazani Huku umeshika simu ya mkononi Wewe umetoka mpaka kibarazani Huku umeshika simu ya mkononi Ona machisma zombi Wamepita tambo lako Limekwisha machisma zombi Wamepita tambo lako Limekwisha Nakuja kama zombi au King Kong Konki Cha mtu siombi nimeumbwa kufosi Sio leo sio jana Usiulize muda sa usiku so mchana Akili ilichaji nipo mpoteza mama Zombi linalala zombi nimeshindikana Hapo katikati job kama zombi Job kama zombi Job kama zombi Job we kama unakuja job kama zombi Job kama zombi Job kama zombi Job Tuende saki zombi zombi saki zombi zombi Luka saki zombi zombi saki zombi zombi Chesa saki zombi zombi saki zombi zombi Luka saki zombi zombi saki zombi zombi Kwaza mazomba mazese mama watu wabaya Si wakadirie kutafuta ubaya Mazomba tandari kwaza watu wabaya Si wapime pime kutafuta ubaya Mazomba kigongo mabibu wabaya Si wapime pime kutafuta ubaya Mazombi wa mbula hachi kwa za watu wabaya Si wapime pime kutafuta ubaya Mama zombi anakunya supo bila ndimu kweli Zombi anakunya supo bila ndimu mwone kune Zombi anakunya supo bila ndimu mama Zombi anakunya supo bila ndimu Anakunya supo bila ndimu kweli Bila ndimu mama Bila ndimu kweli Bila ndimu mama Bila ndimu kweli Bila ndimu Sante sana makuchari kwa kunipa ibiti Mako Anakubali producer chege Mazombi wa mazese Mazombi wa tantare Mazomba mabibo Mazomba kigogo Mazomba mbulati Mazomba mbaga Mazomba wa goms Mazomba wa mbezi Mazomba wa kimara Mazomba wa kawe Mazomba wa tegeta paka bunju Mazombi Mazombi ya ilara Mazomba buguluni Vingweta
Umarekani mwingi
Major music.